Bwana,
amen.
Yeye ni mweza,
amen.
Wote tunakubali hivyo,
amen. Amen.
Tena yuko katikati yetu hapa,
amen.
Yuko katika studio hizi sasa hivi,
amen.
Haleluya. Kae kwake, a miracle, we serve a wonder, we serve a miracle, waking God, tunamtumikia Mungu atendaye. Amen.